Ashi umba nuse kuwa hapa mali
Laya maeda Wali 28 Masha naeva faka zomba machonjeti Famali ukanga aga na yuli semza Na ayo 28 feshe nika Na ayo mfaka zomba kuka Ukanga aga na yubaga mabaga nini Meni kiva wende Wende kubarute menje
Mutu wanga na seke chapa denga mada
Utoma nazi vumbe vato vija Mabotu wavo vangaziri ele poso.